heshima, hekima, vyote vyako baby. Happy now, miniwa, tulia, baby. Fitina, wabaya, atuishi now, baby.
Vita, drama, punguza mimonza kone tazima. Kuna waribu mipango, taka tufike ukingo. Funga wakikuita njo, kunaribu mipango, taka tufike ukingo. Funga wakikuita njo, big time, big time, tumetoka mbali baby. Vita, visa, tumevuka mina wewe. Big time, big time, tumetoka mbali baby. Vita, visa, yote tumevuka na we. Tule na mi baby, niwe na mi baby. Tule na mi baby, niwe na mi baby. Tule na mi baby, niwe na mi baby. Tule na mi baby, niwe na mi baby.
Kwa ajili yako, kwa ajili yako mama. Ulivyo sexy mama, mishabiki yako, shabiki yako mama. Natafuta hizi do kwa ajili yako, kwa ajili yako mama. Ifike siku atamini we tajili yako mama. Nikiwa nawe kila siku ni happy day. Sisubili mpaka ifike ile holiday. Mapenzi yetu yanakuwa yani everyday. Mina hisi siku ya kufa ni ukiniacha bay. Wachawi wakipanga na pangua, wabea wakianika na anua. Kila siku penzi linachanua, yani hata wakibana na banua. Yanua, yanua.
Tule na mi baby, niwe na mi baby. Tule na mi baby, niwe na mi baby. Tule na mi baby, niwe na mi baby. Tule na mi baby, niwe na mi baby.
Ni vile tumeshibana, shikana, shibana. Ni vile tumeshibana, shikana, shibana. Ni vile tumeshikana, shibana, shikana. Ni vile tumeshibana, shikana, shibana.
Tule na mi baby, niwe na mi baby. Tule na mi baby, niwe na mi baby. Tule na mi baby, niwe na mi baby. Tule na mi baby, niwe na mi baby.
Naweza uza talo kwa ajili yako, kwa ajili yako mama. Ulivyo sexy mama, mishabiki yako, shabiki yako mama. Natafuta hizi do kwa ajili yako, kwa ajili yako mama. Ifike siku atamini we tajili yako mama.
Big time, big time, tumetoka mbali baby. Vita, visa, tumevuka mina wewe. Big time, big time, tumetoka mbali baby. Vita, visa, wote tumevuka na wewe.